conversation practice. Answer the questions following the cues provided. What is your profession?
Amalia koni nini?
Say, I'm a salesperson.
Mimi ni muuzaji.
Do you work for a large company or a small company?
Unafanya kazi katika kampuni kubwa au ndogo?
Say, I work for a small company.
Ninafanya kazi katika kampuni ndogo.
Do you like your job?
Unaipenda kazi yako?
Say, yes, I like it a lot.
Ndio, ninaipenda sana.
Where is your office?
Ofisi yako iko wapi?
Say, my office is in New York.
Ofisi yangu iko New York.
What do you do in your office?
Unafanya nini katika ofisi yako?
Say, I write reports and go to meetings.
Ninaandika ripoti na kwenda mikutanoni.
Do you like your colleagues?
Unawapenda wafanyikazi wenzako?
Say, yes, I like them.
Ndio, ninawapenda.